Yeah, Embaga degree.
Baby mzinga, glasi ukibendu na mada. Umati na madem luku luku, dati figure five pool party. Party, baby mzinga, glasi ukibendu na mada. Umati na madem luku luku, dati figure five pool party. Party, come party 6:30, 30. Come party 6:30, 30. Come party 6:30, 30. Come party 6:30, 30.
Dakangeu nikidigi chochenda kamanga. Kando nyama supu kweli nitamuaga. Dr. Lava kakidinda chizi nitakaroga. Paka lola zikikemba zake zitanyanda. Timeless kakikaza daru katanyamba. Tikitaka kakicheta ndakapiga dimba. Kakikwara kakidonda hitman piga finger. Niki 10 over 10 nikishalo na nyalo. Nikinyalo ririmelo na badelo niselo. Nibadelo nikitela kwa kijelo kingwelo. Mapunyelo nunulelo zinanelo na chelo. Nimafuthi nizikate zina minye minyelo. Nikijaba nikindo vuma white team makolo. Piga luku tukuluku kwenye mbulu mwitenduku. Zikirunda zikinyanya panda za Wakanda. Na aluta za Wakamba katatoka kakisemba.
Baby mzinga, glasi ukibendu na mada. Umati na madem luku luku. Dati figure five pool party. Party come party 6:30, 30. Come party 6:30, 30. Come party 6:30, 30. Come party 6:30, 30.
Kakalima kanabaki kamepara ndani. Kuselema bale del monte makali. Kupasua makondiko na kujaza vitambi. Kula njugu mukombero na kuongeza mzungu. Kamenyanya macho red utadhani ni pusi. Kanawashwa na ikus kadilimwa na punda. Nikolojo kuwasunda kuwafinya vikali. Tikiteka kwenye bedi kata keki. Nikashuti kamebeba wacha koti. Kakikwara punyeto ngwati njeti. Nikachura ririmelo washa moshi. Kakiben piga wacha loti. Ndani ya kidonda nikipara mwaga njoti. Magizani kukadara shusha panti. Na kumedi na panti dati party.
Kumedi na panti dati party.
Baby mzinga, glasi ukibendu na mada. Umati na madem luku luku. Dati figure five pool party. Party come party 6:30, 30. Come party 6:30, 30. Come party 6:30, 30. Come party 6:30, 30.
Come party 6:30 na mameza ziko dati. Tuko fiti kimaganju kizitoka na kapanti. Mamzinga zitalandi na mapedi wako ready. Kuziwasha na kumedi ni maded na madem wako fine. Tuke kitu diva kumeshona ukundani. Patoka katambe na moshi za majani. Mamukwela wanatesa na mabikini. Mwaga kumwaga zije kwa maglasi. Tuko jaba kama ngombe na manyasi. Kwa disi ni sisi, mafisi ni sisi. Na kesi za sesi na mada kasasi. Nikishika na medi bado niko party.
Hitman kabarieng, badman poleleng. Durunduru keleleng, kikizama endeleng. Kikilala parareng, ni macheta ni maweng. Nika baby nika peng.
Baby mzinga, glasi ukibendu na mada. Umati na madem luku luku. Dati figure five pool party. Party come party 6:30, 30. Come party 6:30, 30. Come party 6:30, 30. Come party 6:30, 30. Baby mzinga, glasi ukibendu na mada. Umati na madem luku luku. Dati figure five pool party. Party come party 6:30, 30. Come party 6:30, 30. Come party 6:30, 30. Come party 6:30, 30.